critique, but girl, do not a pity, do not a pity. Come on, Ezekiel Katika, but girl, do not a pity, do not a pity. Kila kili chokufa kipote, uhoi tena do not a pity, do not a pity.
Yeah.
Baba yuko mtu anaamini nisikie tena shangwa kwa ajili ya Baba. Tunatabiri, tunatabiri, tunatabiri na Bwana. Tunatabiri, tunatabiri, tunatabiri inapata uhai. Yuko mtu anaamini, weka mkono. Tunatabiri, tunatabiri, natamka katika jina la Yesu apata kuwa na tasa tena. Sema tunatabiri. Aya, sasa tumalize kushindi. Sema tunatabiri. Tunatabiri, napata uhai.